yabo, hibi lobo. Tuman halo bakutale. Sidi bisha subir gayo. Shi'ib kuno begayo. Isku bal jirta naysanaye. Jalayal guul wadayaal Soomaali waa hayaan hirdoog lahaa u muuqda horseedkiiba u baaqay waxayna hiigsanaysaa horumar iyo barwaaqo hanti wadaaga nabadeed habooni inuu ku hirgalo guulada waa u heegan waa taas wadada cadeed hawl wanaagsan.
Get down.